wanajaribu kukata the placenta of an industry whose birth time is nigh. Wanajaribu kukata the placenta of an industry whose birth time is nigh. Siko hapa solo. Mafichoni niko na genge ina mourn death ya benga. Mabazenga wakidai eti hawakusikia sauti ya kipenga iliyoambatana na arrival ya wahenga. But sorry, hivyo ndo game ilikatishwa mastaa wakati ya word space ya kuapishwa. So napanga vile napanga nitakata malenge bila kuharibu seed ya kupanda, ndo wakulima waache kuogopa uzito wa jembe. Lakini pale pia naona sengenge imezingira kapu kaka ya divai, na siko shua kaa itakumbukwa na the diva I know wakati trap ya marapa ita trip mara saba.
Mene mene take care liu fasi.
Na hiyo ndio time kila tap haitafunguliwa bila cash. Makrash, hao nao watashinda na rosary baada ya church. Na ndio wakudanganye tingoma yako ni hit. Be prepared kulipa bill ya meals. Hata kaa by sunset mtazama menu atakuwa shadi sapia kwenye shop ya pills. But that's not my point. Our entertainment industry is in problems. Content holding lies do expose truth, wrapped in cobwebs, complaints rising from the victims of conmen also press doorbells as ifinyiki at the gates of those who killed our showbiz before the arrival of the serpent.
Sini ama broka.
Yes, you're right. Na kama Peter lichapa rock maji akatiririka, mbona mii nisitandike hii industry, ndio by kesho itulipe madansa waacha kunipatia mad answer. Nikiwauliza why they cannot just let their brains dance to spoken word poetry instead of frustrating their bodies na movements along songs zinakana prudence. Eti ndio music video hit, ni lazima tu idansiwe na thong imekaza prudence.
Hi-fi.
Yes. Good legs can always rest trapped in lessons if the rap cram to be danced has no moral lessons to be learned.
Iyo ni ukweli.
Na kama ni ukweli, then ni nani alisema eti kufloss ngodha kwa ngoma ndio inafanya song noma ilete soda na mboga kwa meza ya wanao sambaza social disorder?
Sini mabroka.
Umamba.
Madness. Kama ni hao, then by now mavixen wanafaa wajue kwamba kudance na chupi fupi kwa shuti ya msanii amevaa suti sio mbali na kujidunga fully na mkuki umejirushia ukiwa uchi.
Hey.
And that realization could be the beginning of a revolution itafanya mapromota walio dai tunawabodha waanze kutugota. Na nyima broka, it's time you realize that all the serious artists struggling underground wanaogopa kusign your contracts juwa shajua, pay ya showbiz ikipitia third party, then lunch ya 1:30 ukam na receipt ya quarter lucky.
Na hao mabroka ndio bado udai yeti bila hao msania hizi hit kutoka ochi.
Who pandem? And it's their madness again. In fact, I'm really waiting to witness their reaction when word will finally get its breakthrough into the mainstream media. Or maybe they'll just smile away their shame and say, my day has been made here.